Uptown Beats Official.
Adadi, yeah. Remember when you got
me a question for you?
Music proper, so
Fuse ni bandani banza ko yue. Iwangati bangala ko vintu vika kufuta yue. Oh, you siwa kukonda. Ni mafupa don't let them fool you siwa kukonda siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa don't let them fool ni bangati banza tu bangati tandize chenwini ni yangati manamba yanga yankitwe kusalila kabili Peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Paka panga miti ni wakamba paliweo. Sikuse ni wandani wanzako yue. Ni wangati banga lako vitu vika kufuta yue. Siwa kukonda iwe kumbuka mano ni mafupa don't let them fool siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa don't let them fool.
Watch out them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the roots. Akakuna na chintu chapino paka chabe chinkale chak. Nika sopwanji yako na tupiria kwa wishing asembe yenze yake. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuse ni bandani wanzako yue. Iwangati banga lako vintu vika kufuta yue. Oh, iyo siwa kukonda iwe. Oh, oh, kumbuka mano ni mafupa. Iyo siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa.
Published.co.